Yeah. Shin wesi binadam anymore. Weni brand sasa maisha yako ni show. Media ina scrutinize moves una make. Hakuna days off ataka ina kubreak. We baki kwa box tumekuweka usitoke. Even though tunapenda usichoke. Either you love me like you say you do, or just love what I do for you. Either way, lucky you.
Lucky you, lucky you, lucky you. Life yako si ni easy, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you.
Lucky you,
lucky you, lucky you, lucky you. Aki watu wana kupenda, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you.
Na try kuishi be righteous, kuturn pages, kumake changes. Life changes. Najua fame kutoka fine aka painless. Outsider ako naive to the dangers. Hakuna sympathy kauna succeed. Usema una make dough, so don't complain please. Sahau story ya privacy. When you public property, no matter how your day is. Hata kama deep down you don't love me, picha na mimi takuongezea likes IG. Unaka unaishi life wana wish. Hakuna mtu atakusikia pa ukilia lia why me. Room iko overcrowded after shows. My time mi nataka tu kudose. Sioni trophy na kam na kwa na hose. But kauna ni like I suppose. Lucky you.
Lucky you, lucky you, lucky you. Life yako si ni easy, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you. Lucky you, lucky you, lucky you. Waki watu wana kupenda, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky yeah. You. So many kids wanna be just like you.
Ikikurichi na hope ita go deep. Unakopi mini chief chef, hakuna kitu new mna ni show. Si kitu ya kuvote, unajomindo the goat. Before ni rudi uliona vlenda strill kwe na bow. Nakumbuka mkicheka, kapuke likuwa joke. Min kwa kwa ring, bado nyimli enda broke. Jutu naongea pesa, ukiona suta hepa. Kitu wa mashovle ama king wana quote. Bora ganzi na ingia. I had to go off topic to reward your ear. Tu tayari message iko loud and clear. We both know why you're here. I'm the best.
Lucky you. Lucky you, lucky you, lucky you. Life yako si ni easy, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you. Lucky you, lucky you, lucky you. Waki watu wana kupenda, lucky you. Wakipona wana cheesy, lucky you. So many kids wanna be just like you. Lucky you, lucky you.